nazgotwa bafu mina ngasho athi le ndaba isikhiphi lena nazgotwa bafu mina ngasho athi le ndaba isikhiphi lena ungayithi
usungayitsheli
noyedwa useyithatha umzala wakho lona uhlale eThekwini useyithatha uAntwako lona uhlale eGoli useyithatha umzala wakho lona uhlale eThekwini useyithatha nje uAntwako lona uhlale eGoli ngasho athi le ndaba isikhiphi lena nazgotwa bafu mina ngasho athi le ndaba isikhiphi lena ungayithi
usungayitsheli noyedwa
useyithatha umzala wakho lona uhlale eThekwini useyithatha uAntwako lona uhlale eGoli useyithatha umzala wakho lona uhlale eThekwini useyithatha nje uAntwako lona uhlale eGoli